is DJ Fire.
Baby, this ain't how she got shit up. Baby, this ain't how she got shit up. If you agree, mama, lot on. Party two, at the party one. Party two, at the pound one. I go be to change your catwalk and change your life joy. Every day, not to enjoy. Open and drool like a laptop.
Tastes like the guava. I like to tell my hands, got me better. Spend a little time as a spinner. Texting for dinner on your way. Made me wanna call and say, you say you're just my type. Man, you best not waste my time. Rah, 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 oh. Call like the winner, I lose control. I know what I'm doing when I take it down low. Wish you would've had me to push that twice.
Baby, this is the action that she thought. If you agree, mama, like, party two, at the party one. Party two, at the party one. I go be to change in your car, one. I'm changing your life, girl. Every day, I feel enjoy. Open my clothes like a laptop.
Nyuma na mlima Meru so kichugu. Na kwa kifua kaka funga vitungu. Navusimamishaga ka stendi kuu. Swakinambia ni come na come true. Kiuna lisema mama ndo mempatia. Na kweli siku zombuzi kwenye gunia. Alive nipaka zangu kanirudia. Na ile tuzo ya uba kantunukia. Kabla ya show tunanyonga cha Arusha. Zeni tunawasha music tunajirusha. Huku nyagi na whisky za kujibusta. Zeni ndo tunanza kuyachafua mashuka. Hivi jamani mnaonaje? Miata nipeleka jela. Au kisa na motoka. Data iona chungu.
Sponsor ni ajie mayo wangu. 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 Sponsor ni ajie mayo wangu.
Nimeshatuma na ya kutolea. Nimeshatuma na ya kutolea. Nimeshatuma na ya kutolea.
All night.
Nimeshatuma na ya kutolea.
Yeah. Sasa kwa kuwashi papiangu ina nane figa. Kama kawaida mnyamwezi na jione jiga. Kukweli sponsor simu za usiku kipiga. Mina kwa ganae geto na waga na piga. Na mtatuma pesa mpaka basi. Na mkituma tunenda kufunjia makabati. Au tunanunua mitungi na gongesha glasi. Na simgela michi chote zedi ya mikasi. Pesa yangu mpako toke mkeka. Leta baga mina leta miogo na anacheka. Pesa yangu swezi kuifugia mbwa anebweka. Weka baba mia kiludi naeka na naloeka. Oh my.
Hivi jamani mnaonaje? Miata nipeleka jela. Au kisa na motoka. Data iona chungu.
Fireman.
Chie mayo wangu. Sponsor ni achie mayo wangu. Sponsor ni achie mayo wangu. Sponsor ni achie mayo wangu.
Chokoleti kala maji. Na hata siele. Kanipata pata. Kwani kanipata aji. Ameni wezo wezo. Nimi nata nata. Kwa jinsi na kupenda na nashindo kukukata. Ndo ujinga uo. Umeni wezo wezo. Umeni pali wata. Ndo nini ro. Kini paka pensi pasivia zimbatata. Ndo chipsi zo. Na vinyama nyama. Pili pili wash. Ndo tamu ivo. Baby, all I do me, do me, do me. Do me, do me, do me. Nanda kibiriti ni washa moto. Baba, leta ukuni.
Do me,
do me, do me. Do me, do me, do me.
Do me,
nanda kibiriti ni washa moto. Baba, leta ukuni.
Do me.
DJ Fire, Fire.
Nafikiri uliumbwa kwa ajili yangu mahususi. Na kila nikikutazama nafani fikiri ya rusi. Nafikiri kuhusu shela, nafikiri kuhusu suti. Sifikiri kutumia kinga tawaseme una virusi. viuno vingi kama Christian Bella, PC Mcela, African Princess Nandela. Tawalika na mapunga wanye kula mchele, so natoa siri za nyuma tapa city za mbele. Mapiga moyo mama yanakwenda mbio, nisamehe kama napokwenda sio. Mapiga moyo mama yanakwenda mbio, nisamehe kama napokwenda sio. Zile kata kata ukapinda mgongo, uliposema tango kawa changanya wabongo. Vile skupa kim Kenya wala skupa kim Kongo, labda rushe matofali mana shazoea madongo.
Dumia, dumi dumi dumi, dumi dumi dumi, nanda kibiriti ni washa moto, baba leta ukuni. Just a minute ago I was thinking about you, Leo. I was thinking about you, Leo. I was thinking about you, Leo, Leo. Just to let them know how I think it's a hotel. How I think it's a hotel. How I think it's a hotel. No, no. Imagine your smile. No, Lina, Nifana. No, Lina, Nifana. La vence como yo. Boy, wapote zae yeah. Nikupe sukari, jino mle yeah. Kachumba kachori, jino geze yeah. Hey, baba, baba, inogile.
Nobody loves me like you do. Love you like I do.
Like you do.
Loves me like you do. Oh yeah, yeah, yeah.
Cause nobody, girl, love me like you do.
Oh no,
love you like I do.
Oh no,
love
no,
me like
no,
you yeah. Nobody be love you like I do. Anything I do for you. Yeah, you got me acting like a fool. Set me on fire and you make me feel cool. I just say, yeah, yeah. Nataka kuwa na wewe. And I can't get enough of you. So come and stay with me, baby, baby, yeah.
Physically, mentally, I got you your way. Spiritually, critically, you won't make me day. Me, I get you sugar from my chop on my cake.
My baby,
my baby,
oh baby,
oh baby, yeah.
My
baby, yeah,
yeah, yeah, yeah, yeah.
Cause nobody loves me like you, like you do.
Take all my soul and body. Anything you want, I'll be your Dangote and Haji. And I can be your violin, playing to you all night long. I can be your Aladdin, give you all my wants.
Saka matia taka, up and down taka, go down taka, wamogele yo. Taka chini taka, ijeje taka, abebi taka. Okay, you make my heart go.
Pam pam banana pam pam.
You're going to want your waist. Shabby, you go want your waist. Shabby, you go make man crazy. Kashapuna ka cute, cute face. Yani uko tutu blessed. Shabby, you go want your waist. Shabby, you go make man crazy. Kashapuna ka cute, cute face. Yani uko tutu blessed.
Shall I go bena illa when it's too much? Why go bena illa when it too much?
What?
When it too much? Nice in that you mama, I'm coming back.
Coming back.
And now you draw my face, to say mama face too, yeah, yeah. And now you walk with take, and we take on you later, I'm with you. Can you believe me, baby? Is that gonna talk about fancy? Was I could do was it best? Believe I'm in love with you, baby. Yeah. Anani, Peleka, Peleka fa fa fa. Anani, Peleka, Peleka fa. Anani, Peleka, Peleka fa fa fa. Anani, Peleka, Peleka fa. Anani, Peleka, Peleka fa fa fa. Anani, Peleka, Peleka fa. Anani, Peleka, Peleka fa fa fa. Anani, Peleka, Peleka fa.
Anani, Peleka fa fa fa. Anatetemeka kama na kifafa.
Anataka ni mfafa.
Kala la kifo cha mende mtoto kama kafa. Hata kuchiti siwezi kabisa ya miniganda sumaku. Tena tunapiga na mapicha picha kesho kwa peji za udaku. Snapchat, TikTok, tunakomesha tuwa knock knock. Kitu ipo safi sop sop. Basa na voilamba ka lollipop. Can you believe me baby? Mweza kona taka cha mkwezi. Itandinga ujembezi. Uje na vitu flani yote yezi. Fa fa fa.
Anani peleko peleko fa fa fa. Anani peleko peleko fa. Anani peleko peleko fa fa fa. Anani peleko peleko fa. Anani peleko peleko fa fa fa. Anani peleko peleko fa. Anani peleko peleko fa fa fa. Anani peleko peleko fa.
Kumi kinkiba, baba kianto tola mama kiba. Jami na shiba, unaishi kwa kuiga and I'm alright. Ushamba mwiko kwa mtoto wa kariyako. Chezi na dada zangu na cheza na dadako. Mixa mkongoto, wonga uza siso, mindyo bisho. Iga na kustopu one, kuchuru ziki hata tone. Minafanya wimbo, wanafanya skendo, wonekane. Marekani shatimba, ulaya yoto shatimba. Tena unatukana, unakuja unajigamba. Unajiona mchanja, unatamba sana. Midioka, yeah. Midioka, speedy midioka. Midioka, yeah. Oh, midioka, midioka. Midioka, yeah. Midioka, oh, oh. Midioka, oh. Midioka, yeah.
Fireman.
Chini pigo, unataka king na mafundo. Mindo papa, kingdo, kingdo, yeah. Tena mnajisho, uyu komando. Seji mafundo, wachafu waro. Ongeza zero, washungu no. Washungu no, 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 yeah. My people, no, no. Come stars, yeah. Bidibom, bidibom, bidibom. Oh na 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 na. Oh na. Yeah. Yo, I've been in the game for 18 years and I'm still around, I'm still on top. Got him sugar. Shatimba, ulaya yote shatimba. Tena unatukana, unakuja unajigamba. Unajiona mjanja, unatamba sana. Midioka, yeah. Midioka, speedy midioka. Midioka, yeah. Oh, midioka.
Mia, cheza mos mos sijokomia. Watoto wakali kina Carolina Halima walipojiachia. Leo tunapiga show, yani paka kokoriko. Iko pale mukiwika Kenya ndo. Na pila bado iko, iko. Leo tunapiga show, yani paka kokoriko. Iko pale mukiwika Kenya ndo. Na pila bado iko, iko. Upendo mina sambasa, wote wamai, wakaka zina wadadas. Wanapurai, koma zaku zina wabamba, eh, zina vochuna kwa spicho.
Give me hot when it goes.
I'm sorry, sorry. Show me ulichopewa na baba. Turn me on, nibaki kugogo gaga. Kwako mimpole kama tembo pasaka. Kila mechi unashinda sina gama shaka. Kilege, kilegeze, kilege, kilegeze. Kiuno kilege, kilegeze.
I've been a venue niki log out. Niki rudi tamto niku taiti. No mana wana ona mini afaiti. Makita, baby nipete na nasaiti. Kilegeze kama feni ya kijina. Kipambe kwa vicheni ya mahina. Bila mbuwa ni kupandishe safina. Ubaki tu ni sapa madina.
Show me, ulichopewa na mama. Yes, turn me up, ni baki kugogo gaga. Kwako mbole, kajogo hapa saka. Kila mechi ni na jina, jina na masha.
Hola.
Kilege, kilegeze, kilege, kilegeze. Kiuno kilege, kilegeze. Kilege, kilegeze, kende kilege, kilegeze, kilege, kilegeze, kiuno kilege, kilegeze, kilege, ge, 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 ge.
Ngare imekata senta bolti,
kilegeze,
mara hongo mara lolpo,
kilegeze,
kama umetia futa la mgando,
kilegeze,
kama samaki kwenye kika hango,
kilegeze.
Ngare imekata senta bolti, kilegeze, nipe hongo ama lolipo,
kilegeze,
mwage baby futa la mgando.
Kilegeze
ama samaki kwenye kikaango.
Kilegeze, 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 kilege, ge, 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 ge.
DJ Fire.
Yes, quarantine. Now, what's your quarantine?
Ooh.
Quarantine.
Okay.
Quarantine moves. Yes, quarantine.
Mwenza ko migulu chekele. Wanani na ugulia kwanje pwerele. Sema upenda cho utakula chengele. Kinyama kurumagia ankuchumia tembele. Your love is stamina. But it's a white dog. A photo white dog. My baby, it's what it is.
Naga chocolate, ma vanilla nila, tam tam sweetie, kichenga karocha mila, penzi kole sauti wa chupai, ubali pambe moto, kama mafuta kwa karai, okay. Na uliva katoto ito, to, leo mpaka koko iko, ko. Kito ni kulamba mwiko, ko. Kafadi kwa tandiko ko ko ni koko mama tanyua
nikomeshe
ya leo kiboko
nikomeshe
imezidi utamu
nikomeshe she she komeshe
asa kukwacha we
sawe
nende kwa mwingine
sawe
tuni sina chisi tuache zeshana
Say you want and you need. When you got something, yeah. Dealing with my stress, dealing with your stress, and you know I'm dealing with my friends, I'm dealing with your friends, and you know it. We're gonna get mad sex, we're gonna get mad sex, and you know we gotta make you confess, we gotta make you confess, and you know, like I know that you know that I know I'm in trouble. And you know I'm dealing with my friends, I'm dealing with your friends, and you know it. We're gonna get mad sex, we're gonna get mad sex, and you know we gotta make you confess, we gotta make you confess, and you know, like I know that you know that I know.
La 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 la. Maria, Maria, there's something about you. Giving me the boom boom side. Maria, Maria, there's something about you. Giving me the boom boom side. The yo and the yeah and the way make me shiva. Make a bad man cry. Oh, girl, how you shake your body. Make a bad man cry. Girl, how you shake your body. Oh. C'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. La la la. C'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme c'est, la 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 la. Te quiero, te quiero, te quiero. Maria, Maria, Maria. Te quiero, te quiero, te quiero. Maria, Maria, Maria.
Yalla.
Drop the bomb.
C'est comme ça, c'est comme c'est, la 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 la. C'est comme ça, c'est comme ça. C'est comme c'est, la 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 la.
Bad girl done the worry man, tete, tete. What's a specialist, she love it done, dada, tete, tete.
Reggae man, she call me lover man. Reggae man, she call me booga man. Reggae man, she call me bad man. Reggae man, she call me booga man. Oh yeah, baby, give me ayaga, 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 yo. He beat it done, they make me colo. Your thing now, they make me go low.
Oh, girl, how you shake your body. Make a bad man cry. Girl, how you shake your body. Oh,
c'est comme ça, c'est comme c'est. La 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 la. C'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme c'est. La 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 la. Te quiero, te quiero, te quiero. Te quiero, te quiero, te quiero. Maria, Maria, Maria. C'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme c'est. La 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 la. C'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme c'est. La 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 la.
Chini,
tomshata,
ienda kwa juu,
tomshata,
ukivaa
Vimoji vifilter Visura vyao vimenona Manavojesha beduwa na sound makeup Wezi pita bila kudabo tap Vima uwa uwa wanavyoji snap Wanatukomesha status whatsapp We masepeto sex Hairini woya sex Hamisa mobeto sex Lulu diva sex Mama cookie sex Yoketi mwekelo sex Elizabeth Michael sex Yaki wapa sex, sex, sexy mama sex, sex, sexy mama sex, sex, sexy mama sex, sex, sexy mama sex. Kuna wanaofa mawiki na wanonyo wa viduku duku.
kinamba lulu na gigi kuindalini na zuchu zuchu iyo miendo akitembea kama wanakanyaga tope viuno vimewalegea kama wanapiga yope tanasha dona sex vera sidika sex sanchi wote sex kajala masanja sex zari deposti sex juma lokole okay, let's go.
Sex, 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 mama, sex, 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 mama, sex, 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 mama, sex, sex, sex,
sex, sex, sex, one, 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 yeah, the day, I'm talking to Gomorrah, two, to answer the Toma Nagomorrah, three, I'm walking for the up and the Kubora, four, the Tema Namasinza, my
YouTube, I'm black, Instagram, too, sometimes we go sober, sometimes I'm video, I'm a soga, I'm a junga, I'm a visu, ask how I do, do the better than that. Shika chok chora zote Niko uptown tena bado kwa machoche Anything, anything, lolote ni lolote
Orea ai, ima kushoto ai Orea ai, niki mangoto oh Orea ai, pita orosho oh Orea ai, nisiba koko oh Orea ai, ima kushoto ai Orea ai, niki mangoto oh Orea ai, pita orosho oh Orea ai, nisiba koko Nama kwa nama, sijui kama kisa Let a change to jai tupakia Nina asali lakini sinabi Napenda punyetu ndio mana sinabi Anapenda dina lipata aji Mazigwembe omulira mwana wanze Bangai pienga jufom ni kubanze Nichome kipienga jufom ni kubange Leta keroma sikuje ni kumange Kuku sitake unga ukande Ta unambegu sikuje ni kupande Niko mavodoma spirit ni za sande
oh,
Orea ai ima kushoto ai Orea ai niki mangoto oh Pita orosho, oh, orea ai, nisiba koko, oh, orea ai, ni makushoto, ai, orea ai, niki mangoto, oh, orea ai, pita orosho, oh, orea ai, nisiba koko.
Mambiro, we unaenda raw, kakiloso unakuja na chrome, na minyozi mepigwa tunandom, kambioni kuchana tukanjong, ah, wanjiro nikurukie kinjo, kombero nikukembe kwa chuom, oreo, more origanero, waiperero.
Leg
out. The way you dancing, my baby. Maliza mwenzio. Nibi kwa sikio. Yani na hema kanikombio. Uruguru baby wani vuruga. Mwele wani kizungu na kiruga. Libaridi kafile tukochuga.
You got the formula. Come quay menya. Dance a little bit. I know you're feeling, you feel it, bitch. You know my famous, you make a hit. Yeah, you make a hit. So don't leave and go. I want some more. The toughest on your. Sin it on, what dance you? Take up, call out for you. What's up, bamba?
Ah, cheleko, meleko, mama, cheleko, meleko, cheleko, meleko, aya, cheleko, meleko, cheleko, meleko, mama, cheleko, meleko, aya, cheleko.
Benzi tumetoka mbali, I love the way you buy me, chumani siku mbali. Sijiwezi, baby, eh, eh. Ulivyo nine, nine. Ulivyo seven.
sexy, sexy, sexy. Get to a paradise.
Vuru vuru baby wani vuruga. Atuelewani kizungu na kiluga. Yani baridi kavile tuko chuga. Kata, kata.
Show watabamba. Kalibamba. Show benibamba. Cheleko, meleko mama. Cheleko, meleko. Cheleko, meleko aya.
Yes, 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 yes
Ni trendi ni meachika, si ni posti juma lokole. Yani ni anze kufilisika, alafu njifanya mlokole. Yani mini shunde kula, eti kisa tumeachana. Akatu kina nbloku, kesho yake tutarudiana. Yani unipeleke disco, nirudishe bila demu. Nesiko jigijigigi sana nitaga jemu. Nitumena ya kutolea ujawai ni pagemu. Mujabei na mobeto eti ni mtu na jemu. Sema awe. Mwanamke hapigwi, analambwa kisigino. Nasikia shilole, uchebe kamuwa jino. Nasika tumwa majibu, kaleta kipimo. Anakasura kazuri, ila na bonge la shi. Sema.
Awe.
Sema tena.
Awe.
Atibaka ni kuposti, ndo jua na kupenda. Kwanza mapenzi ya fosi, kamotaki, kwenda. Chawa nakunywa enesi, bosi nakunywa safari. Kagiza kukumzima, bosi kagiza kidari.
Sema, awe.
Aye mama.
Awe.
Sema, awe.
Bota, bota.
Sema, awe.
Time to shine, time to show, everything gonna be alright. In the night, I'm so fine. In the time we are kucheza na me like, oh my god. Time to know, who am I? Time to go up to the sky. Time to show, my people ready to fly. Temia kwacha maswali waulize why.
Shaka shaka ma boogie boogie, let's go touch touch ma boogie. Shaka shaka ma boogie boogie, let's go touch touch ma boogie. Shaka shaka ma boogie boogie, let's go touch touch ma boogie. Shaka shaka ma boogie boogie, let's go touch touch ma boogie.
Yo. Nikikushika napotaka, ingoma itafungiwa na basaka. Icho kiuno unavokata, una machizi kibao wameshawaka. Mabitozi wakikutaka, waambie yuko bwana mwenye mamlaka. Hakuna geto tafuta chaka, nikumwagie maji ya baraka. Yes, unataka ndoa, unataka gari, mana staki kukuboa wekimwala. Vyote nitatoa misijali, ninataka kukumboa twende mbali. Waoneshe maulivyo kofuni, acha wakuseme kwa makuni. Tunasonga mbele, haturudi, kupambana na maneno, haina budi.
Shika shika, shika shika, shika shika, shika shika, shika shika. Shika shika, shika shika, shika shika, shika shika, shika shika. Shika shika ma boogie, boogie let's go, touch touch ma boogie. Shika shika ma boogie, boogie let's go, touch touch ma boogie. Shika shika ma boogie, boogie let's go, touch touch ma boogie. Shika shika ma boogie, boogie let's go, touch touch ma boogie.
This is another DJ Fire.
Kulipa guesti unayo, nyumbani familia inapiga miayo. Yanafurahisha ufanyayo.
Huu ni shamba.
Inapoa kudada deki, dereva ubataki kovateki. Ekingiza pesa iongezeki.
Huu ni shamba.
Yuko kitandani kajilegeza, minisha jipaka vya kuteleza. Eti baby loo simba wanachenza.
Huu ni shamba.
Hazibandi materio, kuto na like picha za makalio. Vya wenzango sijipe matamanio.
Uwe mshamba.
Ashura wa magala, unapakula pakulala. Komenti ndefu picha za kajala, huo tunaita.
Uwe mshamba.
Uwe mshamba, uwe ni
Malegendi si wamerudisha vita, wanaofia eti jesha na wapita, bila sababu wananikunjia ndita.
Limekata
niligalagaze, alina meno ilo simbaze, likila demu lazima litangaze.
Huo tunahita
huo ni ushamba.
Hivi dunia ndo ipo kikomo eh? Manaji waganga wanapiga promo, hadi insta wana peji za kujipigia domo.
Huo ni ushamba.
Amepanga chumba kwa vingunguti, yupo mbezi kwa demu pesa tafuti. Hipa kikupiga kibuti.
Huo ni ushamba.
Konda wa dala dala, menipitisha batimbaya nililala. Unataka lipete na nibusara.
Uoni ushamba,
uoni ushamba, uoni, uoni ushamba, uoni, uoni ushamba, uoni,
uoni ushamba.
Kaja na vumbi uso umefuba, anadai kapaka poda, kaniomba nauli ya uba, yule namuna napanda boda. Vitu vingine haviji kwa ubongo, punguzeni sifa wana so mchongo, demu humjuu na mpakia mkongo.
Uoni ushamba.
Yendo kalewa kuliko wote, anaimba na kucheza ngoma zote, wakati wa kulipa bili sina chochote.
Uoni ushamba.
Nino yote nje anachekelea, asante baby nimepokea, asa mbono ujatuma na kutolea.
Uoni ushamba.
Umepambazuka alfajiri, tupo klabu mana nasema subiri, yani pisa yeye ndo mwenye usafiri.
Uoni ushamba.
Unashishi wa numba ya kupanga, mwenye tunatulete ya muganga, unatako tekone kane wanga. Uo tunahita
uoni ushamba.
Uoni ushamba, uoni, uoni ushamba, uoni, uoni ushamba, uoni.
Uoni ushamba.
Hata kama tumekutana mchana, unasema ujala. Asubuhi niomba msake.
Uoni ushamba.